agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan ayaa sheegay in shaqo abuur ay u sameeyeen dhallinyaro gaaraysa 2,000 waxaana la bari doonaa cilaan saarka samaynta moobeelada korontada iyo sidoo kale harqaanka agaasimaha ayaa sheegay in arrintan ay uga gol leeyihiin sidii loo horumarin lahaa xirfadaha kala duwan ee dhallinyarada loona soo saari lahaa dhallinyaro markaasi leh xirfado kala gedisan.
Wasaaradda muhiimadda badan hamiyamay ku shaqeysaa arrimaha bulshada, shaqadii arrimaha bulshadu guud ahaan wasaaradda intii kolay hadda jartay dowlad goboleedka koonfur galbeed may oo qabatay waxyaalo badan sida wasaaradda may xoogga saarayta intii dadka dhalinyarada shaqo abuur la insuubin shaqo abuurkan shal gadiisina ma aha shaqo abuur intii macnaha shalanka hay-ad ama dowlad in shaqeeyo wasaaradda may id xooggan saarayta hadda xirfad dadka intii macnaha farsamo la baro oo qofku iska shaqaysan karo saasaato wasaaradda may lataa xarun weyn oo dadka laka baro farsamada gacanta sida mobeel suubiyowka korontada alxanka cilaan saarow sharqaanka kombiyuutar iyo waxyaalahan oo la xiriira may la erayo media la xiriira oo maadaama dadka dhallinyarada sanyaal kun dambiyo eedan isticmaalayaan baraha bulshada walaalinkasaw digital marketing iyo waxyaalahaas ayaa may la erayso digital marketing haddii aan sin jilciyo maybo xayeysiinta oo la suubiyaayo macnaha laka suubiyaayo facebook iyo may la erayo waxyaalahan aaladahan kale ee arrimaha bulshada ka saabsan oo may la erayo aaladaha bulshada ka wada xiriiraya markuu maybo sanadoo ilaa dhaaf in kiraan 2,000 qof iyo tababarne oo xirfado shalgadiisa oo bulshoob hadda ka shaqeysada hayaan dadkaas hal abuur iyo la kooyaan arrimaha bulshada waxyaalahaana diiradda saaran waxyaalahaan hadda kiin sheegay oo kale may kala jara barnaamijyon arrimaha bulshada nugul la eraayo baxnaano linkasaw ayaa jara oo wasaaradda ku shaqeeyaaso wasaaradda may xoogga saarahayta intii dadka oo may la erayo nugul galan la siiyo oo bulshada ku tirsan tusaale ahaan may jartay barnaamij oo 2,000 qof oo koonfur galbeed ku tirsan oo la siiyo kab la siiyo bilibas linturo tusaale ahaan wejid oo tumi dhoorkun ah xudur saas oo kale tumi dhoorkun ah number 50 oo yaana 5,000 iwal ah